akili nawaza pesa nyingi.
Mtaki boss,
tukizipata la tuvimbi.
Unakula boss,
akili nawaza pesa nyingi.
Mtaki boss,
tukizipata la tuvimbi.
Unakula boss.
Zagaza, 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 zagaza.
Sinema, ukaragizu mabima, uema asini sinajina. Tone mwani sasa nina pesa na shima. Toto zimepeitu na shanti la kona.
Hini life I say, kuna kupanda na kushuka. Jana tulikuwa te, leo Mungu ametupa. Nilisha pita kwenye msoto bila viatu kama mpoto. Lakini nikamini tuikote. Kukisha kama popo, misha so kitoto. Asasa ni good time every day. Nilisha pita kwenye msoto bila viatu kama mpoto. Lakini nikamini tuikote. Kukisha kama popo, misha so kitoto. Asasa ni good time. Akili nawaza pesa nyingi.
Mutaki boss,
tukizipata la tuvimbi.
Unakula boss.
Akili nawaza pesa nyingi.
Mutaki boss,
tukizipata la tuvimbi.
Unakula boss.
Zagaza, 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 zagaza.
Sisi tuna muda wa kungoja, kuishi mara moja, kufa mara moja. Tumesha pita kila chaka, mingi ya metukuta, leo tumezinyaka.
Baada ya kuzipata, tunakula bata, tunakiwasha. Zile shinda tulizopata, zinatunga nguvu ya kutafuta.
Nilisha pita kwenye msoto bila viatu kama mpoto. Lakini nikamini tuikote. Kukisha kama popo, misha so kitoto. Masasa ni good time every day. Nilisha pita kwenye msoto bila viatu kama mpoto. Lakini nikamini tuikote. Kukisha kama popo, misha so kitoto.
Masasa ni good time every day.
Nawaza pesa nyingi.
Mutaki boss,
tukizipata la tuvimbi.
Unakula boss.
Akili nawaza pesa nyingi.
Mutaki boss,
tukizipata la tuvimbi.
Unakula boss.
Zagaza, 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 zagaza.
Hata wakisema sana wakifuzi kufanana tuna.
Mutaki boss.
Na sisi ndo wanyama tunatamba kimzima.
Unakula boss.
Na mifuko imenona leo tunatamba sana.
Mutaki boss.
Hatuja kuja kwa miguu, tumeshuka na mata.